Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere jeenay lewru novembre hitande 2015 sakirabe sappu jeddi yande jabbiri masilimaaji chapande nay e joyi medan lay maison de la presse Bamako sakirabe on competiton wiide hande bartere jande dow dowurnde ana saawi tiidallaaji kewdi ley leydi meden di ko jali e tiidallaaji di fu ana nayi e dow rafi janginobbe fa yottoyade e dow rafi classeji janginirde di dana sakirabe bartere jande hikande ana horsi fa sanne ko go mudun fu on matan kumpa wiide hono dabareji kesi piya dum woni hono anka note system notre system LMDB o kanyun e ko sukaabe jangobbe windoto dow bembe ande de ko ka dum e tawede fu bartere nde ana sawi tidallaji mawdi sanne sagrabe o martan kumpa wiide hono kanka kawrital keringal hakkunde jaliñ en pawingal e dow jam e deejere ana hani fuddude jango to gawoto ndono faada majjun yo tottondirde hakkillaaji e dow dabareji kandi fiyede ko waawi sabimbinde tabago lobbol kaldal e kawrangal ndono sakirabe en timminiran e kabaru ballon micite wiide keñen hono anka sugabe meden piyobe ballon be kawama e ley final coupe du monde o hono be sugabe be kebay duubi sappo e jeyi jeddi ndono le majjun ko heewi bibbe leddi ndi kay fu yelike wiide hono sukaabe golli fa sanne dano be kolliti wiide ana haani ko sukaabe hokke kabaruuji kulleji nafoji be le majjun yoga e mabbe dun kolliti wiide e be kaani jabbidode no feewiri dano sagiraabe on ngaron kettin don ko yoga e bamako ko be haali e do kabaru figol balongol bismillah modon e hedaade sagiraabe dano di woni kabaruuji mawdi di man jogani on hande di njottino on kabaruuji yu sakike modon barke sisse bismillah modon e hedaade sakirabe on martan kumpa wiide dow anka tiidallaaji kewdi ana tongi e bartere jande dow dowurnde li leydi meden di nden no journal di mali holliti wiide ko foti sukaabe jangobe jande dow dowurnde ko foti unnaaji temedere sukaabe ngoni li janginirde meden de nden no ko nayi e tiidallaaji di fu ana fawi e dow rafi janginobe fa yottoyade e rafi kalasiji Umar Waygalo hono kabaru bartere jande nde wuri
yogay gikkey di fan jowino université kabalo haani mo intinirede wakkati jono nokko an woddiri bamako ko yaata kilo ngaji sappo e joyi ko fodi jangobe wina chapanta to an baye hejjude ton dobe jangat kanye dobe kaani wonte kal mo saddaaju kaani wattede le hen ko an yafa e milliardu chapade jenay e joyi cfa di do golleji puddino il hitade 2010 fa hande di timmayi sen iwri do en jaram fa to suguto o do nokko an woddiri bamako ko yaata kilo ngaji temedidi be kolliti wi wakkati jono sa jewi jangobe be jahata be do to do woni hitade 2015 nde ko yaata jango buddinere temet nayano gonno ton hitaal hikkande ko yaata jango buddinere temet njoyom anton kabaru jande leedi meden di du idum ko kanko du wonono horeejo ministre mbé mo noddirta Modibo Keita o heeji e heejo golleji makko didi o haani gollirde leedi meden di to tumbutto mopti kanye gawdu dum wonde e yardi yassabi ko heewé jangobe jande do dowurnda ni jeli heddade e ngeññaji mu en sabi tom urate bude surfu diina ley lamorde nde tiit allahji ko tongi to wakkati joni o ko honno jam e deejer walda le nokko ono heewbe mabbe du kolliti dan dit warde do bomoko do janga
ndano sakirabe kumpite wiide bartere jande nde ana hursi sanne ndano kulli paame wiide nafakaaji kewdi ana saawi e lay kabar o sabi de andite wiide hitande hikka golleji lollude didi mata e lay kabar o arande modum fu dum woni heejoji kesi mata didi dum woni system notre do system LMDB o kanyun e ko sukaabe jangobbe bindoto e do bembe ande de ko ka fa hande ande wiide tidallaaji nayiidi e lay bangal rafi janginobbe fa yottoyade e classeji di ana mata e lay kabar o ndano kedde ko kanko Kader Traoré goto e horebe janginobbe janginirde dow dowurnde haali e dow faccitango Umar Waygalo
si on regarde wakkati joni o kambe sukaabe jangobe jande dow dowure nde e be kewi sanne sa ewi bangal jangobe kabaru juuji yaaku e buri yibbel unay sappo e didom jangobe bangal kumanda yaaku ar buri unay jattom wakkati joni miden jogi tiid allahji kala siji dobe kani jangude gonga jaati sa ewi miden jogi tiid allahji hono yimbele janginobe sabi de sukaabe jangobe e be kewi sanne sa wi fa suka jangine kabaru jande dow dowurne wajibi sino o tawre jangino barkante wakkati joni miden jogi dido tiid allahji kami ngoddi hebudle hen dabareji sabi de won gondube ekintinede wakkati jono be ko hemu en gari etilar so be gari etiliki wakkati jono danyan ko dun nafi ka holliti tawidi tid alaji di timmi feede miden jogi tid alaji dun non yibele janginobe fa hande kabaru sariya le no
ko conseil de grand magistral
ndanok sagrabe kolite men ko woni mijangoji modon do hello ameno di tirtengo page Facebook Studio Tamaningo
Tamani.
sakiraabe kumpite wiide premier ministre meden kiddo notirte do madame Cissé Mariam Kaydama Cissé o kanko lati kedjaado leede gonde dow leful mayo ranewgo li batu mawdo keriido notirte ngo cop 21 o den o do kabaru o nantinama le yontere betinde do bamako do den no fuddi gulleji makko di yeso ministre 1 gonde leede de kanyun e hejaabe banque mondial kanyun e bad nono sakiraabe miljite kumbite wiide walde humaniinde kabaruuji woteji leydi meden di walde den daari laamu o heejo nyalaande de woteji di ngatta e leydi meden di den nokkasen dun walde den daardi laamu o tinno landina jonde tottindira hakkillaaji hakkunde laamu o kanyun e baale politik de fa yottoyaade e baale haalanane de den no kanko Ibrahim Sango o hoorejo walde de kede ko haali e do faccitaango Ousmane Dicko
I gonginali koliti hejoji tentidi kebene bangal wotedi sabede sotinigol naybol majji wadama ka certify goto nangaka wiyama tan woteji di cottinama ka certibamaka se certibamaka ne anolita demokrasin kaku ana leedo tidi ana hani ko certibame bale halanane dedu balle e golle men dardi du pale leedi difu ndene yimbe jale mu enfu gouvernement rena ko nayi e kawral deel cinyinangal ila sapo jenay lewru mendu so beedana dole nyande nogay lewru juin men takiti ke taade fi golle ana hen e hakkila men golle o yawne ko men tammini yo wiide jodadaade so halde wada hakkunde laamu o baale halanane en kany e baale politique de sabede se kaltidal wadali wala fuko waawi
laataade
ndano saraabe yimbeere nyawbe lelibe lew suddu turur meden noddirtendu Gabriel Tourendou be dardi laamu o fiya kala dabareji mbawdi fiyede ko waawi hadude murtere docteur enbe sakiraabe miccuta dan wiide ley balde betitde docteur enbe ngadino murtere dum woni be njoppan golle iwde 8h beta yottoyaade e 10h ndano kede ko goto e onka saraabe nyawbe haali e dow kabar o dow faccitaango Ousmane Dicko
wana e wattu joni o dum haani sabede le o do wattu nyawuji ana keewi pati gollobe ndogotaraku be murtana golle se murti golle hono men gatta nyawbe anaga sawretebe silma fu mursa do e golle sawrugol nyawbe be kutemu ngala fu do kaadi laami be anakaani yobuda akkeji mabbe suudu dogotorore hono Gabriel Touré do yimbe fu ndoganta se murtere golle wadi hewbe toroto mido darta gouvernement yeeno hakkeji mabbe di gollobe be du kuncana nyawbe be hore be do yenafaga mabbe tam be gondi e habanaade be killaka nyawbe dum fu e tawede laamu o wana kodo e ko wodi le docteur Gabriel Touré ne
nono sakiraabe hakku kawrital hakkunde jaaling en jowingal e dow jam e deejer an haani fuddude jango to gaawoto nono ko woni faandangal do kawrital faabe piide dabareji dum won tottondir hakkunde hakkilaaji hakkunde jaaling di ko waawi sabbe binde tabagol lobbol talkur kaldal e kawrangal denno kede ko kanko arbonkana bubbe mayga o horejo walde landinde gal do kawrital kede ko haali e dow faccitaango Umar Waygal
Le ngal do kawtal min biya wakati joni hono min baye joinirde balele kireduuji di fa yotto le réseau ngaji di tay wakati fu jamaano famto hono ko watta le nokko o non watta wakati joni o so dido tidalaji kebene dabare so bibbe malifu naral damal gotal del tere damal gotal wakati fu bonanda yidi an ngada le nokkuuji di sina yimbe le gombe tobbe pammine wakati joni hono dum wordi tawe homo furmo bonanda wada fewde e mudum fu an andimo gando to an andino dum wordi min garan yaltinde le hin dati min biya wakati joni yello ko wayde holarnde woni hakkunde jama o ko idum watta min joddina walde du tay wawde habude hono wayde jam e deejere wallira le nokku ono hay dum gal do kawrtal sertir wakati joni e kawrte godde jaleni gannore e nokku ode
nono sakiraabe en timindiran kabaru balon ko heewi bibbe leddi ndi kay fu njetti sukaabe meden piobe balon be ko tawe e bibbe kawama hanken ko fu ko heewi mabbe kuliti wide sukaabe ngadi ko be mbawi nden an haani ko be ngadene dun an haani dun ko be jabbito ye no feewiri nden kede ko yoga e bamakon ko be haali do kabaru figol balongol
woni hakkillam de be golli min kam mi weltike majju a fami kuppu ka fodore num be kabiki faabe njey final min kam mi weltike majju mi wiibe kambe tiyaw waaji am ana famdi hen so wana be golli goto fu haana metede mabbe kaani barkinede be kaani wadenede
saki anne hodo na hakkilla maada
woni hakkillam be kaani wandi felicite sanne sanne sabbe golli kuppo wala arsugo mabbe tan non malli fu yalta sakkitobe huyanabe be ngade neddu a fami de belte majju sanne sanne sabbe nabbi min do min bowa yottaade vraiment mi de beltiyal be golli sanne
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les Suède ne sont pas à studio Tamani.
dano sakiraabe jeewo yen ko woni e les région ngaji meden di en puddiran to kulikuru to dano be kuliti wiide ko foti million ngaji 33 warta fa watte e golleji bedda lycée notre do Djouba Diarra to kulikuru to denno be bedda ka njundi mudun ana yaha fa e kilometreji didi denno dun waran dun yaafina jahul e garul sugaabe jangobe fa yotto yaade e janginobe tunbe denno suudu service ko manindu kabaru di laawi kanyun landini o do golle dano sakiraabe jaaranto banambato be kolliti wiide kilo mene jippike le wattu joni o miccito den wiide rawane hon o wattu kilo mene yehino fa e temedere e buudnoga denno hande o jippike dun latige chapande jetti denno onon kay andite wiide tan hono walde demobe mene be kolliti wiide le hitande hikande e anniyi hettude ko foti ton ngaji ujnaaji jeegon mene denno di ngoni kabaruji kebaadi ton bete hande sakiraabe jaaran faatu duwanzanto be kolliti wiide golleji jande yimbere janginde yimbele kanbe famminde dow hakkeji sukaabe fuddi ton bete hande den nokko wonno faada gal do kawrital fa hono kambe yimbe janginaabe be keba be famminoya kedde yimbele be dow kutteji tongidi dow gollinde sukaabe den dido hejoji di keddo tan e wadede e linno kuje fombori drembe everi kanyun e kumbena den no walde kumaninde kabaru yurmede kanyun e yirwere kambe landini de do jande dano sakiraabe en timminiran faatu kuccala to be kolliti wiide fa hande pamral hebaaka hakkunde semdete kanyun e demobe rimo to kuccala to dano bete hande be hono kambe remobe rimobe be joddike e njedobe halaji be fa be pammina be dow lutondiral ngodungal hakkunde mabbe kanyun e semdete dano be kolliti le majun be kolliti wiide semdete ana haani yobude nyamale mabbe kiddinode kanyun e heedintinde biro mabbe o dano sakiraabe di ngoni kabaruji mawdi di men jogani on hande di bismillah modon hettinade ka patnjehe koy yewtere meden de ana heddi.